shela baya kuyo baya kana bayemu wafaza mhlayi wakani baya shela baya kuyo baya kana bayemu wafaza mhlayi wakani baya shela baya kuyo baya kana bayemu wafaza mhlayi wakani baya shela baya kuyo baya kana bayemu wafaza mhlayi wakani ngiyangimelele ntomini ehloniphe ezingane zakuthanda notshwala ngiyangimelele ntomini ehloniphe ezingane zakuthanda notshwala ithifiye emzini laphele ngisho inyanga isithuma akayifuni ithifiye emzini laphele ngisho inyanga isithuma akayifuni isithuma akayifuni ikamba mangisithuma akayiphethe kahle
Baya shela baya kuyo baya kana baya